Sikai Uganda, yeah, we are.
Yo Montez,
bino bye bankolera te binkolera, njagala bibyo, na bino bye bambulira se biwulira, mpulira bibyo, bino bye bankolera te binkolera, njagala bibyo, na bino bye bambulira se biwulira, mpulira bibyo, kukuba kama, gula matuko nkubulire, akafeche. Kukuba kama elase nkulo chere what a feeling inside mumuti mana kuwa mwakaziko kera kumulyango go love and saka nilo okula binyuma na fuka fan open nose the way you treat me like bilo towa bya reality those damaji kwalite love linye kumuta fulaise. Bino bye bankolera te binkolera, njagala bibyo, na bino bye bambulira se biwulira, mpulira bibyo. Bino bye bankolera te binkolera, njagala bibyo, na bino bye bambulira se biwulira, mpulira bibyo. Akale kido, gemimo, inze sive wano, lukuta na love you, ndaba face you. Yetamva kumaso omubiri n'omutima nabimuwondo omwoyo gwono biroto birowoozo byonna byono I don't know gye wasindika gye nalalira we natubira mulavu nasanguka ikwe wankema nekemwa malayika niyakusindika yeah. Bino bye bankolera tebinkolera njagala bibyo. Na bino bye bambulira se biwulira, mpulira bibyo. Bino bye bankolera te binkolera, njagala bibyo. Na bino bye bambulira se biwulira, mpulira bibyo. Bino bye bankolera te binkolera, njagala bibyo. Na bino bye bambulira se biwulira, mpulira bibyo. Bino bye bankolera tebinkolera, njagala bibyo, na bino bye bambulira si biwulira, mpulira bibyo.